break. Daule ni mani fama besi kai boy hobo hali acheze mwaiche
watana wakagi wana wane mumatile semu wana chicheo jala mubati kukuta
wana ukina utu
watana wakagi wana wane mumatile
sugu pansaga
wana chicheo jala
mubati kukuta dali altari asemu wate kukuta kuneti na makamba kosemu wate kukuta Uwatana waka kona wana mematile kisi kama nisemu woni ya semu kutile Nemo wikendile kutilu nalu serile nilitino zelu kina akuna zekeni Kisi kama nichole faa semu kutile kapa kona kasho punda uri kasa tomi Kumirizo za tumofoni nemo kwarile munu laterani njikona kati ni kutile Nemo ni matile manako nemo homile Chore mo wataska mani ya sesu kolo vile Zeweza kuto ni potola sesu kolo vile Kuchopota kondi ya kachwele ni kolo vile Yes I Wana uti una uti this Sivipa nsaga Yes I Sivipa nsaga Yes I Sivipa nsaga Yes I Ndawi ya ikari Sile mba safashe west Yes I Sivipa nsaga Sivipa nsaga
Kosemu wate kukuta Kuna kina makamba Kosemu wate kukuta Kuna yanunga masila Kosemu wate kukuta
Wana utu na utu this Sivipa nswaga Mulunga medis Sivipa nswaga Mr. Dora Makapasa Sivipa nswagete Vomuluti na miwonda Ulisi rumba saka shonga Nikasha western swaga Nyampe jina kuposha Yes I Wana poetisa shake Wana kalolo Bosi mati My taxi driver Joseph William Kush Anibela wa Jacobo Macho boy Kirogo
ZLatestMusic.com